Pare ni moko machuo-chuo who are in love ok en get pass mar donje polygamy manyalo miyi stress maweyi kata ka polygamy. Mani emomi akoni ni kapok ichako ywago heartbreak. To penjiri ane ni in owuon hade adi mise break. Momiyo nyiwe gi tinde ng'iyi ka pany kech. Wisdom mako kik gi wich ndom. 96 124.